Daddy, daddy, dee. Father, yeah, oh, oh, oh. In your presence, oh, Jesus, in your presence, oh. Set us free, oh God. Come and set us free, oh God. Oh. Haikuwezi, addiction hazikuwezi. Oh, we utaniweka huru. Magonjwa hayakuwezi, laana hazikuwezi. Oh, we utaniweka huru. Leo, 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 nimekuja kwa
jina lako ni
sani na mamlaka. Yesu we ukiwa juu, nina mamlaka. Umeketi kwenye kiti cha enzi, nina mamlaka. Oh, ulifufuka, sasa nina mamlaka. Oh yeah.